What's up?
MM Beats.
ZipDotDotCom.
Music.
Tell me to a dealer.
Wow, wow.
Yeah.
Denial.
Kazuba Kasani Kirabonse, boy. Sindhuwe kwaza kambela mushi. What's up? Let's go. Vama funa tisperevera. Tisi sensera. Tisi shokera. Yonse vama funa tisperevera. Tisi sensera. Tisi shokera. Bati reza wandi wa maka. Alambiga kumkaka. Yeah. Lesa wandi wa maka. Yeah. Alambiga kumkaka. Yeah. Lesa wandi wa maka. Alambiga kumkaka. Yeah. Lesa wandi wa maka. Yeah. Alambiga kumkaka.
Big Tommy, call me if you know me. Went to Valley Mu cabinet, vani it a homie. Nika sova nili na ma tycoon, the game bores me. Watching new rappers come up is pure godly. Imagine my image, na mi pasa leakage. My verses are sorry, in and my conga litage. You hate me but I made it, God isn't from your village. I've seen it all and done it all, my hope is you reach this age. Anifaka kumuka kamonga kaf. Balusaka tita manga for my af. Timata manga mwana zinako sanchafu. No money, no love, give us anga jema chaff. Even if uvipange fugitive, ufunika check uchota if you do believe. Nika mbela njota yesu to mini relief. Ukani bela ni meda the day
Lesa
you
wandi wa maka. Alambiga kumkaka. Yeah. Lesa wandi wa maka. Yeah. Alambiga kumkaka. Yeah. Lesa wandi wa maka. Alambiga kumkaka. Yeah. Lesa wandi wa maka. Yeah. Alambiga kumkaka.
Kakani za leka litunyonga. You test me mumalamu za nyonga. The hour has come once mulonga. No beef kuli anthrax tayani onga. Running it like alu inipisha. Getting it monga vene kaluisha. From the days ya vene nalu ndine teacher. Pay homage to Godfather, I'm the Caesar. Swafuna ni zifendera, bati wa zifendera. Ise tima pempera, mitima tiva mendera. Matez vani pendera, valema kuninenela. No teya teya minga mumarodye ni maendera. I'll never beg you for a beg you no. Ngatushusha funsa beg yo. I run the beg you mwema snakes. I've done it, so show me what's next.
Vamafuna tisperevera. Tisi sensera. Tisi shokera. Yonse vamafuna tisperevera. Tisi sensera. Tisi shokera. Bati reza wandi wa maka. Alambiga kumkaka. Yeah. Lesa wandi wa maka. Yeah. Alambiga kumkaka. Lesa wandi wa maka. Alambiga kumkaka. Yeah. Lesa wandi wa maka. Yeah. Alambiga kumkaka. Yeah. Bama funa tisperevera. Tisi sensera. Tisi shokera. Yonse bama funa tisperevera. Tisi sensera. Tisi shokera. Bati reza wandi wa maka. Alambiga kumkaka. Yeah. Lesa wandi wa maka. Yeah. Alambiga kumkaka. Lesa wandi wa maka. Alambiga kumkaka. Yeah. Lesa wandi wa maka. Yeah. Alambiga kumkaka. Yeah.
Mixed genius on the mix.
Exclusive to ZLouder.com.